A mí lleva perro.
Oh, yeah. Straight
music.
Ana dwaro nyako,
mano nyako mane.
Ana dwaro nyako,
mano nyako mane.
Ana dwaro nyako,
mano nyako mane.
Ana dwaro nyako,
yawa nyako mane. Nyako, nyako mane.
Mutingre koso mubiure.
Nyako, nyako mane.
Mutingre koso mubiure.
Alejandro, Jaber, Anjatelo, Pesangen, Bedpin, Imadango, Angismanov, Amedico.
Give me my dongis, give me a rio. Hanka mwanda kwenchorio.
Bikanya kwenyoda, Angima meet anaconda.
Two head better than one kibiario.
Angi longa Mr. Opio. Anja chien angalia kio. Timri maracha biro dio.
Ana dwaro nyako,
mano nyako mane.
Ana dwaro nyako,
mano nyako mane.
Ana dwaro nyako,
mano nyako mane.
Ana dwaro nyako,
yawa nyako mane. Nyako, nyako mane.
Mutingre koso mubiure.
Nyako, nyako mane.
Mutingre koso mubiure.
Chikiti, chikiti, chikiti wa.
Never before, come watch it going boom. Tell me a phone for. Me come and use a loaf like never before. Come watch it going boom. Tell me a phone for.
My body toilet paper can do puk no kolwenda. Nothing my meat and dairy can do lend your kambuta. Nothing my lair we a burger soup on my tota. My kayuda chodo all night. Nakaluta.
Tila lota ni senda tunakuta. Tila lota ena tieno mokinguta.
Tumuguru kuru jimila. Kumuru mokoro nyiri manda.
Ber Kisumu, Terra Diane Kisumu.
Nyathi Kisumu, Bombi, Madosumu. Toki sneki lembi nyalo kaungu.
Ana dwaro nyako,
mano nyako mane.
Ana dwaro nyako,
mano nyako mane.
Ana dwaro nyako,
mano nyako mane.
Ana dwaro nyako,
yawa nyako mane. Nyako, nyako mane.
Mutingre koso mubiure.
Nyako, nyako mane.
Mutingre koso mubiure.
Chikiti.